zingine life utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad man people. Wakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafines. Sisi si wanyonge. Leo mahanga iko, lakini kesho mafanikio. Awote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Aye, yo. Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu, pia miu kapitia tu. Nimwona mamangu akiwa mgonjwa, najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression, najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa, buda pia utaheal. Kitu muhimu ni peace ya life, kukapitia ni part ya life. Na send good energy away, bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo, smile. Aye.
Awote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
And we let them know, don't disturb my peace, don't disturb my happiness. I live for the moment,
kila siku enjoyment.
Do what makes you happy, you can't please everybody.
Usikubali stress,
ifanye ukue depressed.
Ukiwa na stress, usijinyonge.
Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafines.
Sisi si wanyonge.
Leo mahanga iko, lakini kesho mafanikio.
Awote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.